Pamaliza kisa weno mkawufubewo kukuma butonde wensi mbitundwe vitamu omudumu gwa mafuta gwa East African Crude Oil Pipeline. Kampuni yakola omudumu guno ya ECOP ebaka nyene kawufubewo kubangula abayizi mu masomero agenja ulagali mbitundwe ebyo kubichiwe basanyo kukola okubake tofali libagata kukawufubewo kukuma butonde mbitundu vino. Asinzira kusomero lya Saint Kizito Kiteredde lisangibwe ekyotera amyuka senkulu wa ECOP ngono ye John Bosco Habu Mugisha ategeeza nti bayigiriza abayizi ku nkwata ya kasasiro sakono mugaso oguli mukusimba emiti batereba kulenga bategeera bulungi ebikiwe balina okukola ebiyamba okutaasa obutonde bw'ensi.
Abana be future yegwanga future okusomesa abaana bato yebategeera kuno byetusuula tubisuula tutya plastics tuziteekawa lwaki twetaaga emiti okulaba nti nebya carbon emissions tuziringa nabyo bulungi nebategeera ekikulu kya green gardens kitegeesa ki oba ng'olina vegetables kikulu oba si kikulu abaana bategeere okulya bulungi nen'ekikulu ky'okulaba nti basoma bulungi tumaze okusimba emiti 138,000 cha simba twagala okulaba nti buli wetuyise tukozeyo ebirungi tukola ne community bakola naffe.